batalina banyoma batalina mukama bwakuvira yo bakwekumba nsaba omwaka guno mukama kyuse erinnya lyo nsaba omwaka guno mukama akole ku nsonga zo akyuse ebintu weyagaleko akyuse ebintu abaana bo basome kusabira omukono gwa mukama ogukola ogw'omukono gw'ogutalemwa gukuyimuse kusabira omukono gwa mukama ogukola ogw'omukono gw'ogutalemwa saba gukukolere gukuyimuse manyogezagezako oberewo manyogezagezako opambana wano na wali guno omwaka omukisa gwa katonda gugwo gugwo naye katonda bamwesiga tebalemwa o naye katonda bamwesiga balwanira oyimuka bakwagala nnyo bakunyumirizamu tibakunyomanga berabira ntibakujereganga kusabira omukono gwa mukama ogukola ogw'omukono gw'ogutalemwa gukuyimuse kusabira omukono gwa mukama ogukola ogw'omukono gw'ogutalemwa saba gukukolere gukuyimuse byakoze mu bulamu bwo omwebazeeko jjukira byakoze byolabange bitono thank you Jesus thank you my Lord ndagukunda mwami Yesu ndagukunda data Yesu we kusabira omukono gwa mukama ogukola ogw'omukono gw'ogutalemwa gukuyimuse kusabira omukono gwa mukama ogukola ogw'omukono gw'ogutalemwa saba gukukolere gukuyimuse kusabira omukono gwa mukama ogukola ogw'omukono gw'ogutalemwa gukuyimuse kusabira omukono gwa mukama ogukola ogw'omukono gw'ogutalemwa saba gukukolere gukuyimuse